madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa toddobaadkii hore tuuxa u booqday masjid ku yaala magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka. dadkii muslimiinta ah ee masaajidkaasi ku sugnaa waxaa ka mid ahayd sabax mukhtaar oo ah gabadh dhallinyaro ah oo muslim african americana oo khudbad ka jeedisay socdaalka madaxweyne obama uu ku tegay masaajidkaasi oo ay ka mid tahay dadka ku cibaadaysta. hadalladii sabaax masaajidkaasi ay ka jeedisay ayaa aada usoo jiitay warbaahinta kala duwan ee dalkan maraykanka. haddaba salim fakado oo v o eda ka tirsan ayaa sabaax wareysi la yeelatay, waxaana ay ugu horreyn weydiisay in ay bal xoogaa macluumaada ka bixiso nafteeda. zaare cilo nuur ayaana wareysigaasi noo soo koobaysa.
My name is Salah Mukhtar. I am a junior currently at UMBC, University of Maryland, Baltimore County.
magacaygu waa sabaax mukhtaar, waxaan dhigtaa jaamacadda Maryland ee degmada Baltimore. waxaan bartaa caafimaadka, waxaana rabaa inaan noqdo dhakhtar caafimaadka ah. mar sabaax la weydiiyey cidda ku dhiirigelisay inay barato caafimaadka oo ay haddana bulshada ay u tabarucdo amaba ay caawimo ugu samayso, waxay ku jawaabtay,
Well, overall, I would say it's my family. And also, they raised me in a manner that, you know, they made me understand.
Gud ahaan, waxaan oran karaa qoyskayga. Maxaa yeelay, waxay igu soo barbaariyeen wax kasta oo aad haysato dadka kale wax ka sii. wax kasta oo aad bixisaana khayr baad ka helaysaa. diinteyduna sidaasi ayay na faraysaa. marka haddii aan dhakhtar noqdo, waxaan ku dadaalayaa in aan caawiyo dadka baahan dalkayga iyo guud ahaanba caalamka intii u baahan ee aan awoodo. sabaaxoo ka jawaabaysa in weli ay la kulantay wax cunsuriyada amaba ay dhibsato oo kaga yimid bulshada maadaama ay xijaab xidhato islamarkaana ay ardayo tahay, waxa oo ay dhowaanahana jireen waxyaabo lala xidhiidhinayo islaamka oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan argagixiso dad islaamka necibina ay jiraan, waxay tiri.
Personally, and I'm not saying that Islamophobia does not exist, but personally, I've been so grateful that I did not receive any remarks as such.
shakhsi ahaan ma oran karo islaam nacayb ma jiro, balse shakhsi ahaan aad baan ugu faraxsanahay inaanan la kulmin wax takoora oo laygu riixayo xijaabkayga. dadka muslimka ah ee maraykankuna waa dad dulqaad badan, saaxiibadayda iyo macallimiintayduna waa kuwo na garab taagan. waxaan odhan lahaa dhammaanteen Ameerikaan baynu nahay, waana inaynu dhammaanteen dareennaa degenaansho amaba dabacsani. mar kale oo la weydiiyey sida ay dhallinyaradu uga fogaan lahaayeen in ay qaataan fikradaha nacaybka amaba kuwa xagjirnimada sida ay u aragto amaba fariin ay gudbin lahayd ayay sabax ku jawaabtay.
For me especially, I think the reason, I think if I had to pick one like amazing reason,
aniga shakhsi ahaan waxay ila tahay booqashadii madaxweyne Obama ayaaba fariin muhiima ahayd in uu nagu soo booqdo masaajidka degmada iyada, taasi oo muujinaysa in islaamku uu yahay diin jirta sida kuwa kaleba, islamarkaana aan wax xumaanahay jirin. waana isla fariintaasi uun taan aniguna ku odhan lahaa dhallinyarada muslimiinta ah. Ibrahim,
waxaad dhegeysteen wareysigii salim fakado oo v o eda ka tirsan ay la yeelatay gabadha magaceeda la yidhaahdo sabaax, oo iyadu ah gabadh dhallinyaro ah oo muslim african american ah oo khudbad ka jeedisay socdaalkii madaxweyne obama uu ku tegay masaajidka baltimore oo ay ka mid tahay dadka halkaasi ku cibaadaysta.